on the beat. Hey. Dear God, wanifundi sana. Mtoto kama huyu sijawahi mwona. Ugonjwa nilo nao sijawahi pona. Yeye kanitibu niko fiti ona. Hey. Hili nikuchana yeye anashona. Vila nakatika mimi nina koma. Ufundi kama wote hajawahi bana. Mipila nisha tupa mesahau ngoma. Hey. Vile anataka kuja nikimwita. Pale nimedata shida zimekwisha. Singida Dodoma zinafanya nakoma. Nombuzi kagoma aise ni noma. Malasi twasema haile ni homa. Waganga waongo tawile wekoma. I swear this girl never seen before. Kanifanya niwe cheese mina waza kushoma.
Ule kila jina hebebe. Mbona wanane mbutege. Mbona kuja wengi mahebebe. Nibula kemoja wajibebe. Ule kila jina hebebe. Mbona wanane mbutege. Mbona kuja wengi mahebebe. Nibula kemoja wajibebe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe.
Wasogeze, wachezeshe.
Tena
waimbiche, wacholeshe.
Wacholeshe.
Warukishe, wabimbiche.
Tena
waonyeshe, wadatishe. Hey, hukudo type ya kuludi kwa mama. Tukafinye na mpunga wakujue na jamaa. Shikaji fani wasivunga, mixe baba na nyama. Achana na mapunga kama fani mother. Mimi takulinda, shida tazichunga. X, love, kwao nitavunga. Namba, zao, bloko nitagonga. Tabu, kwao, najua watachonga. I swear this girl never seen before. Kanifanya niwe cheese, kena waza kushow.
Ule kila jina hebebe. Mbona banane mbutege. Mwana kuja wengi mahebebe. Nibula kemoja wajibebe. Ule kila jina hebebe. Mbona banane mbutege. Mwana kuja wengi mahebebe. Nibula kemoja wajibebe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe. Waonyeshe, waonyeshe.
Wasogeze, wachezeshe.
Tena
waimbiche, wacholeshe.
Wacholeshe.
Warukishe, wabimbiche.
Tena
waonyeshe, wadatishe.
Yeah.